maali wanaagsan dhamaantiin. Waa khamiis bisha November ay tahay 9 sanadka 2023, magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ka mid ah: kooxaha u dooda dadka magangelyadoonka ayaa ammaanay xukunkii maxkamadda sare ay ka soo saartay dadkaas in waqti dheer aan lagu hayn karin xeryaha; ra-iisul wasaare Anthony Albanese waxa uu difaacay tallaabooyinka Australia ay ka qaadayso arrimaha isbeddelada cimilada; kooxaha u dooda magangelyadoonka ayaa ammaanay xukunkii maxkamadda sare ay ku go'aamisay in xariga abid lagu hayo dadka magangelyadoonka ahi ay sharci darro tahay. Go'aanka maxkamadda sare ayaa tuuray siyaasad muran badan dhalisay oo lagu soo dhaqmayay 20 sano ee u dambeysay. Aqlabiyadda xaakimiinta maxkamadda sare ayaa tuuray xukunkii 2004 ay isla maxkamaddani ku tiri qofkii magangelyadoona oo sharciga loo diido dal saddexaad ayaa la geyn karaa ama xero ayaa lagu hayn karaa intii la rabo ama waqti aan la cayimin. Macaamiishii Optus ee uu go'itaankii Optus sameeyey ayaa lagu boorinayaa inay magdhow dalbadaan kadib markii dowladda Albanese ay ku dhawaaqday inay baarayso ama dib u eegid ku sameynayso sida arrintani ay u dhacday. Guddiga dusha kala socda shirkadaha isgaarsiinta ayaa ku boorinaya ganacsatada yaryar inay la xiriiraan Optus oo ay ka dalbadaan inay ka magdhowdo dakhligii ka lumay intii ciladaasu ay socotay oo ku dhowaad 12 saacadood ahayd. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa difaacay tallaabooyinka ay Australia ka qaadayso arrimaha isbeddelka cimilada. Hadalkan ayuu ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey shirka madaxda Pacific Island Forum oo maalintii labaad galay. Isbeddelka cimilada iyo arrimaha nukliyeerka ayaa qayb ka ahaa arrimaha looga hadlayo shirka Rarotonga, halkaas oo ra-iisul wasaaruhu uu kaga qayb galayo shirkan ay yeelanayaan 18 dal, iyadoo uu jiro walaac laga qabo heshiiskii AUKUS iyo isticmaalka shidaalka dhulka laga qodo oo sii daaya ama hawada wasaqda ku sii daaya. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Xamaas hadda ay lumisay maamulkeedii waqooyiga Gaza, iyadoo dadka rayidka ahi ay u qaxayaan dhanka koonfurta Gaza. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad 15,000 oo qof ay talaadadii ka qaxeen gobolka marka loo barbardhigo 5,000 oo qaxday isniintii, iyadoo duqeynta Israa'iilna ay sii kordhayso. Wasiirad ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku boorisay in dadku isdejiyaan kadib markii kooxaha Falastiiniyiinta taageera ay ku mudaharaadeen shirkad maraakiibta samaysa oo Israa'iil ay leedahay. Mudaharaadayaasha ayaa markaasi sababay in la xiro goobtaasi maraakiibta lagu sameeyo. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa sheegay inay mas-uul ka ahaayeen qaarijinta siyaasi Ruushka taageersan oo lagu dilay gobolka Luhanski oo Ruushku ka taliyo. Mikhail Filipenko oo ahaa sharci dejiye ka tirsan baarlamaanka gobolkaas uu Ruushku maamulo ayaa subaxii hore ku dhintay qarax gaari. Saadaasha hawada Brita oo bisha ay tahay 10 Jimcana ah, Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 32 degree way gaaraysaa, Sydneyna sidoo kale qayb ahaan daruur iyo 24 halkii Australian dollar. Maanta waxaa lagu sarifayay 64 centi oo lacagta Mareykanka ah.